You're in the mix with Blaze. Killing the ones and twos. Turning up the fire. Blazing tracks for the mind, body, and soul. Breaking chains. DJ Blaze.
Pembeni ayela na gengi limnyora design ya nyara nyara nyara. Ratu na iran bila haya na gati kila leo jana. Pembeni ayela na gengi limnyora design ya nyara nyara nyara. Ratu na iran bila haya na gati kila gati. Pembeni ayela na gengi limnyora design ya nyara nyara nyara. Pembeni ayela na gengi limnyora design ya nyara nyara nyara.
DJ Blaze smoking something. Ooh, yeah, you fucking haters. We ain't stopping till we see heaven on earth. It's DJ Blaze, the Street Master, taking over your stereos.
Pengni ayela na gengi linyora design ya nyara nyara nyara. Ratu na iran bila haya na gatni kila lo ya jana. Jokes on you na tupima liars. Manzioni nini mnafanya? Mavedi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Warazi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Pengni ayela na gengi linyora design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Warazi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya.
9 months unatake kudeliver. Tukone urumo kwa nless unabimba. Gua east imepeleka vijana wengi in. It's high time Kenya iku illegal. Niri wangu shake in the CBD njoka kwa rada ukikojota kushika. Mister, at least try joku behave. Staki dami mwagiki my linen t-shirt. Nasikia mna ntafuta, baka mna nfota kwa duka. Stepa, miuka nyaga kubo kikuja sana perhaps utakulwa. Unafaa kujua nani ndo kushuta before kunukisha imta uneza juta. Mbeba, si ufungia gunga, kuna ni Sunday msaeja wamefunga. Mi flip ka beats za Afrika, niliwatia hip hop squeezy manadrilla. Mabiza mtini si upiga kwani si hata jaja lipadon killer. Splash, splash tukifika, itoka ina spark ma op wanaitika. Trap, trap tu satisa ni mboka, nilikuwa po yojogo ikiwika. Nimona subrik nipita, I think kwa yora unda sini libigwa. Bruce iliskika, street iliwika, black alikama kanyamisa. Nasikia mimchafu spita, nikami wanika hizo ngoma kwa pipa. Kudus informa, though akunpata nilikuwa na operate na bipa.
Pengni ayela na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya, na gatni kila lo ya jana. Jokes on you mnatupima, liars. Manzioni nini mnafanya? Mavedi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Warazi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Pengni ayela na gengi linyora, design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Warazi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Kuna venye COVID-19 kitu moja. Daily Corona-19 ilinona. Cyber wronging different locations. Warland doing it normal. Fair kings nazidi kuwa winner. Call it the new likuwa magic one hido dimba. Pengni ayela supu. Manz na domani naishi life bila filters. Sina di maarifa. Mili dhani shori likuwa nabonga nae insta ni rispa. Nikiyama mwenda na kamba zanguo. I wish ninge kwa KPLC. Arif halikuwa MCA. Saini MP na rapping UST. Siku meet yo msichana. No no nilidate yo vagina. Dutch kuna manzi mdechu. Ushaimu wanikanga kwa mneti ya pana. I was high in school man a driller. Tangu enzi za insider. Nina ndoto ya maziwa mrefu. Ineza lipa debt zote za mchina. What you are talking about? Timeline yako ina TikTok. Nina maboys kise huko ngongo. Walipanua rikose yona manufacture richot. Pengni ayela na gengi linyora. Design ya nyara nyara nyara. Mratu na iran bila haya. Na gatni kila lo ya jana. Jokes on you natupima liars. Manzioni nini mnafanya? Mavedi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Warazi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Pengni ayela na gengi linyora. Design ya nyara nyara nyara. Mavedi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya. Warazi walipuma fire. Ha, exactly nilu adanganya.
Kuwea heri nitoke sisi kukutusi twitter mimi. Osiesu siesa alisema tupote na tusi wairudi mjini. Wana nitadangote na misti kwa nini. Nyonge nyozangu zina test vivya tunkiwa kwako mimi. Tenje ipotensha kwa hudini. Sansi ya toke hingwa ihaizimu. Imisi nagafe bado na jiamini. When you see me better hashtag easy. Deep down they wanna be me. In touch in imagine kona dini. Rhyme gym wrong grand ndani ya building. Combine kila rapa Kenya ndo ni make mimi. Wakiniona ni rizna na ganja. Nikisha wachoma girimba na rambwa. Mama mboga na cheza ganarada. Linikola kanisho safisho na sakwa. Juni nani gazwa liba na albaba. Panishaga middle finger kwa media na kava. Jana walikosa riba na rada ilikuwa gani mchana wakikimbiza mambanga. Still easy getting this shilling. Mina bro kitchen will be this stealing. Yeah I told you if you see him you see me. I was not there but it gave you the same feeling. Undercover Google search. Undercover super cheese bubu tukifuck. Kana kanja crew in the
camera. DJ Blaze the Street Master.
Kwa benzo mdogo mdogo Kenya imejaza mapoton. Nenda kuibrasha kidogo soro ni mingi na pitia morosho. Your wife ya metoka kwa soko. amekuja na stoko. Wako ameshinda kwa social, noko msoto, squeeze ni boko. Heta na shikwa kiloko, kia UG, kibongo. Limpa na kito walok, mairungi, kinongwe. Geta na pigwa mangoto, una pesa na umeshinda kwa loko. Unasumbua watoto wadogo, ulifanya karibu ni pige mapopo. Si, sogo ni zoko, kujo moroto, squeeze wana sema ni potmo. Mekula kokoto, kushinda msoto, magoros na pigwa makoto. Baby jichunge hii kitu ni nono, isitume ni ruke lipopo. Na seti kikolo zifike kwa bongo, alafu na dunga ya ngolo. Kwanzo umekuja na chuja mbonoko, kuteka ngoko. Mlena kwa IG, na mamboto za opo. Nikukumbuke likuwa gani ndoto, manze muche kagalonzo. Vijana wa yolo, there's no tomorrow. Renga tunaiweka offroad. Badanga ngasha, paka sabuni, sinanga lotion. Inawabasha, nina kiburi, sina emotions. Super kegosho lakini vile amengangana na ngoso. Napiga muhuri vizuri, ikitu ni bombo. Kwa kiona cheki livondo, amebeba mangondo kwa kiondo. Kidosha amecheki rongrende ndio logo mpaka yani joto ikatonjo. Kabla chapa na jojo, lazima ni chafuage chapo na dondo. Tambla na jaza na kongo, na washa ganja nitowe uso. Hapo utapewa msomo, wesi baraka mamako ni muongo. Ita muroro, weka dombolo, before wafike ni mepika ro. Kiboko yangu si normal, oh no, anaitaka na tia naitaka ro. Ati ya lale na ende tomorrow, pole baby kwangu huwe. Hapo utapewa kisogo, mbona mbona unapenda gama imbo. Alafu unakuja na usoro, na kelele mingi ni kadi ngoingo. Na zozanga king say solo, tika road hapo mbele ya roiro. Mr. Riz mangwa you don't know, na ntendelea ivo ivo. Kwa benzo, mdogo mdogo, Kenya imejaza mapoto. Nenda kuibasha kidogo, soro ni mingi na pitia morosho. The wife ya metoka kwa soko, amekuja na stoko. Wako ameshinda kwa social, noko msoto, squeeze ni boko. Heta na shikwa kiloko, ya UG, kibongo. Limpata kito wa lock, mairungi, kinongwe. Geta na pigwa mangoto, una pesa na umeshinda kwa loko.
DJ Blaze.
Kia mavela, yonso ligani, mitaka zote. Sijini ndesho ama haso, bora ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ya mapedi, hana gavari, junaka zote. Mkidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets. Zote, 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 zote. Mind of the box, mitaka zote. Ninunu kichaka, mabenzo imewaka, fuck it, mitaka zote. Msupa ni mwizi ya makala, ni yela, ni jegi ya mahaga, amepeba, zote. Mkidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets. Zote, 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 mitaka zote. Amko na mimi mafala na jua mnangotanga in case ni omoke. Sina ngoni now in fact wagote. Heta kibonga na pati wapoke. Atiska unatafuta kolabo na rapa mgani mistaki yoyote. Marangapi rapa metisha kolabo bure mistaki yo nonsense. Pale uncutter wars nibela wangin patia but nishinda zote. Nika tuma Mr. Molo aende apoke. Na DCM taratara nile ile na zitaka zote. Kwa kila orosho umoshe so kijificha kwa Twitter it's okay. 247 we open nataka zote kahi society rotten. Marangapi nimeba mbwa zote, but unajua lazima nitoke. Mimi sifatangi process, ilibidi nwaoshe, woshe. Teya mavela, yonso ligani, mitaka zote. Sijini endesho ama haso, boro ina pesa, mitaka zote. Mbanga na shindwa ni mwizi ya mapedi, hana gavari, junaka zote. Kidi ni fees, wife ina bills, feeding the streets. Zote, 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 zote. Mind of the box, mitaka zote. Ninunwe kichaka, mapenzo imewaka, fuck it, mitaka zote. Sijini ya makala, nyeye na nitegi.
DJ Blaze, the street master.
Pedal bike. Shy sell gungo, keep pedal bike. Like a bag, I'm gongo. New my opposition, I'm sorora. Laugh down, chin, you may do a night. Pedal bike. Shy sell gungo, keep pedal bike. Like a bag, I'm gongo, keep pedal bike. Nyuma opposition na kisorora. Alafu down chini umedunga Nikes. Pedal bike. Usha sell gungo ki pedal bike. Naka bag kwa mgongo ki pedal bike. Nyuma opposition na kisorora. Alafu down chini umedunga Nikes. Pull up na neka last the tree chewy. Man's a stiff man, so I'm moving mama Lucy. Still on your street we are dude. Tuko on kama stick bago juicy uko lose it. Miss chairs uni jui. Napendo na mashabik god na to groupies. Soul is major matracks nikeka chorus. Achani kukansol vizuri bila matusi. Oops, call it for na makmende, juli finyo makende. Shukuru bado uko. Ati wanataka rongrende, moyo uende maali roo iko. Yo, mystery zangu zina chumvi. 2016 ili endozi wana roiko. Mystery zangu zina chumvi. Tanipata niko kwa jiko.
Si ufanyaga madharao, na ikibidi madhazao. Nikifika unati niga bao, nishafanyaga hizi street magabao. Na sicho mipicha niko fresh angalao, juu niko na watoto wana big baba zao. Niko na kliki na risk kubabonga na mabisi, lakini bado tunabisha na nao. Tuna pedo bike, nimefura mask wembeja kupedo bike. Bebe baby usi nipende mina penda nguwa msupa wako chunga saburende nezaenda nae. Tuma location tunakuja kaa tumenda live. Na kulaya kesho lo sababu mihu penda live. Mihu wa sinego nikifiko waga mengo kunishindo waga mchago kwa sababu mihu penda nae. Vurugu ndo akome, fufufu juu akome. Na kaheta nkatoto kakole, ukiwa msoto msupu wako nkutombe. Na nido mzito cheki comments, misi bongagi na opponents. Labda ni wakange ni wapone, alafu madhako ambio pole.
Pedal bike, 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 pedal bike. Shesel gunga uki pedal bike, naka bag kwa mgongo. Nyuma opposition na kusorora, lafu down chini umedunga Nikes. Pedal bike, 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 pedal bike. Shesel gunga uki pedal bike, naka bag kwa mgongo pedal bike. Nyuma opposition na kusorora, lafu down chini. Wira na unao ngangana panganga pagando.
DJ Blaze the street master.
Welcome to Nando Benet na mangana manango. Woke up so early bado mala wangu kwa kando. Asima mwakangu ni sister nyanga nyako hasi. Welcome to Nando Benet na mangana manango. Welcome to Nando Benet na mangana manango. Woke up so early bado mala wangu kwa kando. Wira na unao ngangana panganga pagando. Welcome to Nando Benet na mangana manango. Welcome to Nando Benet na mangana manango. Woke up so early bado malaya wangu kwa kando. Sima mwakangu ni sister nyanga nyako.
Wasianduli ni sisi mtani maskani ni deep. New school kids tuko fully equipped. Beat ni crazy plus this shit ni heavy. Na fat test super highway hii weekend. Fans wana criteria rem Garden City native si uletanga hit. Flow na t-shirt British Navy. La msionga potential abuse no mkakue. Ndo mana munga hapa siyezi bagua adui. Sabuneza mkula tenjendi yo ajui ajui. Kumfagia teketeke kaile hardware ya juice. Angala wata mimi ni party. Na kumbuka niki hustle mashimoni ndo nisake. But squeezing kwa surprise na shanga sana manze. Venye msupa na nidai na hata sina deni yake. Nizondo zao maheta ni maflower galkachi bukati. Atisnanga shower jelly sabuni ya kipani. Patuluku mtani consistency. Sote tunajua that he si coincidence. Jione mjuaji guaranteed to police chest. Chungeli ni jora mara liver na lip kitchen. Kesu jajua apa just mind your business. Kima toka mainstream kaile river ina leak kitchen. Kijani isa the don kopi kifanye zi moves. Mindo Lebron kopi brand aliskia kani prove. Rizon kenol kopi clan tu aliskia tina groove.
Wira na unayo ngangana panganga pakando. Welcome to Slando Venet na mangana manango. Woke up so early bado malaya wangwa kokando. Nasima mwakangu ni sister nyanga nyako hasi. Welcome to Nando Benet na mangana manangos. Welcome to Nando Benet na mangana manangos. Woke up so early bado malaya wangu kwa kando. Wera na nao ngangana panganga pagando. Welcome to Nando Benet na mangana manangos. Welcome to Nando Benet na mangana manangos. Woke up so early bado malaya wangu kwa kando. Nasima mwakangu ni sister nyanga nyako hasa.
Welcome to Slando my motherland. Came from the band of ngangana man. Siji choche east nila wama man. Kuna my boy hu nyanga nyamba kama mbanga fe. Kanku nuka sika nuke sindi sawa itepe. Card boy tuna kujua kama gawu hebe. Suka beat ndio mtawa ipende. Wome pata juzi hit na ushawa ipembe. Batman teams kuda waje yende. Mama nisema nyoko penya saikende. Kazi juu ya kazi kata na sa weekendi. Kani yako charudi kwa sasa wache itembe. Yo, so we roll with the business. Black man fresh ni kinyonyanga Guinness. Unani mess na ujanionanga TV. Unani test unanionanga cheesy. Hini east maze tomba marendeze. Kani bizu na kunga na manager. Gatizu kichoka mini endele. Hizo streets mini donda na midere. Zero chills ni kuzonza ni pate mbele. Kila scene ni kuposa pspembelezi. Mangana manangos ni last. Mambanga kana kosku kanju. Mablanda isi
Yura na unayo ngangana panganga pagando. Welcome to Slando Benet na mangana manango. Woke up so early bado malaya wangu kwa kando. Nasima mwakangu ni sister nyanga nyako hasa. Welcome to Slando Benet na mangana manango. Woke up Slando Benet na mangana manango. Woke up so early bado malaya wangu kwa kando.
Kiana!
Wera na lao na kana kwa kanga pa kando.
DJ Blaze the Street Master. Light it up and burn it down. DJ Blaze. DJ Blaze. Taking over your stereos. Taking over your stereos.
Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga. Reputation is em, mlenge mlenge kujana ndenga. I can't believe these days, nitoka jail, takujona demu. Hina day once peke, mori wa nzenza. Madenge madingo plus mapinji wa mkuru kwa njenga.
Muzo za mamzinga, zile kalikali kama chuzi za simba. Mnabonga mtanishika shati kwa kejea mabati. Mmejificha wapi? Mwanga na ndinga, lakini bado muenda rotejo kwa mtindwa. West net share life, mili kwa na do street na party party. Nye mkivishwa napi? Mini wrong rende boy machachari. Say to my face una beef kina nani? Oh my gosh, samahani. Mitishamba ndomboga plus ugali flani. Hizi size miracle hazifanyikangi. Mseli ndroga lecha kame nilaani. Rap game haitaki chali. Na usichangai mbona juni mini meimari. Lay down flat, stay on your lane. In case haujajuta pepetwa. Serial killers at fighting terror. In short tume upgrade weapon. Fakers, niggas, backbiting haters. Kazi ni ku update status. Wivu juni siri paper chasers. Kwa kila bus station BS adi afya center. Miss Jazzy was there. Muki ni cross uta Kenya. Kuna dem anashinda kiteta kikuja. Asipate mogi kukeja. Fine girl lakini wezi sema pia ni jeshi ya kusumbwa feds in Kenya. My young zuni penda. Shori ndenga anataka kuchukua selfie tena. Sisi zetu ni hustle. Ajat kuachie working castle. Manager alirudisho home. Ju promoter alitai kumit no shin person. Niko kuberi na mandom eh. Pale Instagram I wrote this caption. Munga mutembea na Macron. Mata nisipo act utafulio na govu vihasho.
Siendi, siendi. Wambio watafute plan B. Ndiyo nikuja watume kwa payback. Nyima promoters wapendi. Shugli kubwa huku spending. Hakuna kitu fupi ka weekendi. Ongea boss what you can be. Appearance 10 G's. Nikizoza hawapendi. Inye kikombana ni Fendi. Huku ni kuban mwona mengi. Mbaka mandugu malaya wa shenzi. I never knew they would play me. Na manisha kwa radio na telly hey. Revenue looking crazy. Ndakodesha kabenza na Bentley. You talk much how tendi. Youth fund iko pending. You fuck niggas just can't be. Serious bullshit strand hey. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. These old niggas can't bear me. These new niggas ain't family. Na kwanga rock on the low but neza bana boy.
DJ Blaze,
the street mister. DJ Blaze. RIP Tetra. Jet ski kama Vera. Hit and run dead beat kakadera. Woko zabe na unahela. Weni mwizi mtu wangu saka wera. I'm among the chosen. Hawa na haria kwa cho. Hai kama padri kunga na essence. Vina na iban kwa church. Utiaji that is a big no. For sure for sure. Asapando place neza cheesy. Mtajua ni na nando na run the show. Delegate foreign bitch watamu. Tena mtamu. Nika mshondani stay kukam. Akasema anataka Kenyan spam. Mjoro aligioka kipofu. Tulimwekia mchele akatoka pofu. Zangu ni madaga kwa kitofu. Mdonda kumadana akalash ni kofu. Kuna maritheo kuhisti kugenje. Zinapewa sera machungu. Ata system ni threaten. Sezi tisha sera mkwa msungu. Jegema sansu wa kuende. Onzi ni akende. Jokseti kwangu. Mbunga kiki kwa kenge. Chanda masenki wa senge. Bezo mamende.
You are now in the mix with DJ Blaze.
Na first of the test on a film in a bada bing to licheso. Private jet na ni chest na suicide bomb alikenya my inspector. Daily shash delicious east maisha na magumu. Alikam na jaba kadhani ana nguvu sitle mnyonga na njuku. Bila film in a first of the test on a film in a bada bing to licheso. Private jet na ni chest na suicide bomb alikenya my inspector. Daily shash delicious east maisha na magumu. Alikam na jaba kadhani ana nguvu sitle mnyonga na njuku. Koro zuri pandisha mahanja mtagumeste kiungware ni kulete kiutepa. Koro yuni chenjia darasa wiki ya pili masti chore mesti na hepa. Mororo tunapenda rayo ni paniki mix na bale jo fetish katepa. Wasoro wa meni kwa milia kwa rasa ilibidi ni mesare hizo fake tishu pepa. Kora bazinga kwa njia ni aoshwe, sumu tokea na nyuma. Nika exile ya Tanzania manze from Alinuni magode ya dikucha. Juhadi after wa second tambua, Nairobi alumni mayonde alinuna. Yuni shumsela tizi mwana FA na kuombea ukimuja. Supo na fadela busia mwana wefwe aliongea na kiluya. Tunapiga round kundi sita ugenya vipingo na kisi kuthigitha. Mbesha ikinrudisha jiji juwa ningeta. Weta ikona hudi jizi chiningepa. Ushindaga na miu utachizika. Ushindana na sini kujizika. Utarienga ukipingana na fisi kuringita. Ukiguza unalipa. Vile tulikinda fesa uthiteso. Na filmina bada bing tulicheso. Private jet na ni chest na suicide bomb aligenya my inspector. Daily shash and delicious east maisha na magumu. Alikam na jaba kadhani ana nguvu sitle mnyonga na njuku. Vile tulikinda fesa uthiteso. Na filmina bada bing tulicheso. Private jet na ni chest na suicide bomb aligenya my inspector. Daily shash and delicious east maisha na magumu.
Alikam
na jaba kadhani ana nguvu sitle mnyonga na njuku.
kudunga agent satani. Youth wa lingiza round umo tu. Kudunga duzi nitapona ma 3. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni impromptu. Dunga agent satani. Youth wa lingiza round umo tu. Kudunga duzi nitapona ma 3. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un. Mpini, ndenga ni impromptu. Ndo ujue snitch ana haki kutadhoka. Morio, alificha white juni nyoka. Heta, ya dkwa usa sita, kupunguza sira mimkuta. Ujifine gware kwa mroto ya mkora, nando malusiku walingorota. Riswa, walikama na nguvu za giza wakaokotwa. Wakaita Mungu na Jesus waliokoka. Wasenge, walibeba mawe kwa fight wakatokwa. Wallet kwa doja, maesa sukula ruwabe ruwabe. Walihema bribe tunamindi katoboka. Manzesi Mungu na majabi, okay silikuwa blanda na brazeni kamochoka. Masenge, walieba zabe, hesi ya kashanda boyza kukuwa mboka. Zadosh ni maimoji ogosh. Nanvile unikali ya komboto. Aziad na senya. Na shuku wamba lazima nda genya. Nyonyo simesimama dashboard. Plus kuna picha litumia manzi na nisenye. Waswa kuleta upuzi wende inje. Saindo wa report hizo biashara ziko. Sagaza mtaji ya gorofa. Muzi ona full resolution HD. Secret agent MI6 warudi tuition. Muzi motonje kaniko riko sema nilipata missed call. Dunga agent sitani. Youth wa lingiza round umo tu. Kudunga duzi nitapona ma 3. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un. Mpini ndenga ni intro 2. Dunga agent sitani. Youth wa lingiza round umo tu. Kudunga duzi nitapona ma 3. Real definition ya thug. Umesikia report ya DCI. Rome kwa King Jong Un.
DJ Blaze. DJ Blaze the street master.
Ukitajo utetika kwa kotuko. Yari ni ya foot bro. Inasemeka na ulipiga koto. Si useda liruka kwa 4th floor. Aku daddy, ani survive raya ikampiga mango to. Ukitajo utetika kwa kotuko. Yari ni ya foot bro. Inasemeka na ulipiga koto. Si useda liruka kwa 4th floor. Aku daddy, aku daddy, aku daddy, aku daddy. Ukitajo utetika kwa kotuko. Yari ni ya foot bro. Inasemeka na ulipiga koto. Ukitajo utetika kwa kotuko. Yari ni ya foot bro. Inasemeka na ulipiga koto. Si useda liruka kwa 4th floor. Aku daddy ali survive raya ikampiga mangoto. Ulingia na kombosho no. Nasiko mekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya loko no. Buff moja no. Ulingia na kombosho no. Nasiko mekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya loko no. Buff moja no. Front row kwa riot, walide theater before revolution yanze. Some days to ballot, naona MC endo mekuja kurezi mkazi. First time in public na mekuja kwa crash kaka mikaze. Kawezi drill jipange na kauna ononeza ni rich kachikaze. Tuko na mafande ipande, wanangoja kupata orders from sergeant. Gava yezi gawa mkate, kauko laki wata kwa chema bakshish. Site kwa mamzinga mapale, nikiongeza hapo ganja kalale. Mavete walizima hapo ngware, after chome mamoshi za foreign. Back then tukianzanga imziki, ilikuwa 2DC na sisi. Baden tunamanga na siblings, ilenye ulikamilisha kamili. Toto amekuwa mtoro moroto, nasikia ameanza kupandisha kamisi. Maisha ya mpini ya ubidi, tukiwanga msoto avoid to polisi. Ukitajo utetika kwa kotuko. Yari ni ya foot bro, inasemeka na ulipiga koto. Si useda liruka kwa 4th floor. Aku daddy ali survive raya ikampiga mangoto. Ulingia na kombosho no. Nasikia umekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya local no. Buff moja no. Ulingia na kombosho no. Nasikia umekuanga msoto no. Iyo ni moshi ya local no. Buff moja no. Rule ya mastona moja. The roller lazima patiwe the owners. Wezi kam kuchoma ngoja. Na iyo kerere we ni joka smoker. Tele mtuko matembe. Tunapepia mbele kama Johnny Zambere. Uspende buerere fika maibu. Usemu uluzi wa mkebe. Ndani ya moshogi na kimodongi. Tuambi utatoa motoi. Kata sile design after kukuibia. Tuna kuambia sorry. Karatasi kihaidu tunaingia maili kwa shikabei ya jioni. Totoi sana walk too slowly. Bila pressure ni kako magodin. Boarding siwingia na irori. Na kuja na sira zote za ploti. Kwa bank square 40. Nasikia kuna ngati ya lipere mbambogi. Missionaries walituona madogi. Wengine walituona matodhi. Walienda kwa mrogi kushika magondi. Next thing unasikia kwa koti. Ukitajo utetika kwa kotuko. Yari ni ya foot bro. Inasemeka na ulipika koto. Si useda liruka kwa 4th floor. Aku daddy ali survive raya ikampika mangoto. Ulingia na kombosho no. Nasiko mekuanga msoto no. Yo ni moshi ya loko no. Mwana moja no. Ulingia na kombosho no.
Nasikia umekuanga mshobi
DJ Blaze the street master DJ Blaze
Johnny ni ref tukifika tume dead kwa industry yetu ni ka kila mtu amekuwa set kanji kwa bedroom in it sisi hatuko kwa benki kiutasia li hit akaenda ocha kumbeni yo
riswa riswa ha ikifika kwa bed nyambiswa kwanza piga kimbichwa ha ukitaka ikusitisha riswa riswa ha ikifika kwa bed nyambiswa kwanza piga kimbichwa ha nukitaka ikusnaitisha
si uchoma mbichwa na pictures dikishika si ukunyoma mchicha si ubonda kila kitu inapita operation kumaliza top 5 kwa diza uliza bado mafala wanazidi kuumizwa mariwana kwa kichwa jibak full blast pika nkisikia sizzle mzinga kwa dinga kadera tumpati shot atarenga uswepi madrila utaibiwa pina sijina tukwa chem Kenya kotko si upenya hearing ya tatu nana kumlei na jaja kasema kumbe mekwa mkini westia kalenda tunatikithia mudaiga excel tunaingia psycha kusearch for guidance si wingia moshadha pandia kahega kutafuta perfect hideout tulikuwa nga drillers ata before ni kwesi wa saida miuvanga mpira silent taka kupiga shot ya Schneider nimenika cheddar na pegs wash wash on the run from feds miu misbehave wana claim nilipeleka mtoto wa jirani ya stray utatoboka ukeke wa gun on your head Amoto kutoa pia bila your head Johnny ni riff tukifika tume dead kwa industry yetu ni ka kila mtu amekuwa set kanji kwa bedroom in it sisi hatuko kwa benki kiutasia li hit akaenda ocha kumbeni yo
riswa riswa ha ikifika kwa bed nyambiswa kwanza pika kimbichwa ha ukitaka ikusitisha riswa riswa ha ikifika kwa bed nyambiswa kwanza piga kimbichwa ha nukitaka ikusnaitisha think like a woman but nuro like a real black man na sinka in kwa skin si blink muro like a real black man we think lili msho next time tukilink atakuwa on the brink ya kuja mwindo the real black tag nadunga all pink no stink na sting mwindo the real black plug ni genje mupatro life jandege nataka kuka klaus ni kitole wanyege pereka full speed ni dos kamende nataka put pit tukisikiza mogethe no first no kiss most wanted but sis most deaf unajua mi msanya no chest nilocheza kames bila grace most deaf yuk kiasi kwa erased in fact mi mratchet freak na mpikus nanya casket in fact mi mjastic creep liufungulia space ndogo kasachet mitaitini natoka saa sita bile na raid utadhani ni vita nkatuko fifa benye na gabiza boto utadhani mini kipa unasweat sana buda boss kwanu nataka kuzima haguna jibu kampira kwanu nataka kufunzwa umezoya sana kujiba haka legiti kijibu na wika mindu fanza man kudaga wangine ni matiza
Johnny ni riff tukifika tume dead kwa industry yetu ni ka kila mtu amekuwa set kanji kwa bedroom in it sisi ya tuko kwa banki kiutasia li hit akaenda ocha kumbeni yo
riswa riswa ha ikifika kwa bed nyambiswa kwanza piga kimbichwa ha ukitaka ikusitisha riswa riswa ha ikifika kwa bed nyambiswa kwanza piga kimbichwa
niko na Mejipini vitu refu kutoka hip makani Galde mako stifa na daika se Tuwa itingi sheti Apo kwa garden na suka eve Kumba napenda sauti ya his Sit to chill Biendio katen sivenye na sim to be Niko na wasa mejipini vitu refu kutoka hip makani Galde mako stifa na daika se Tuwa itingi sheti Apo kwa garden na suka eve Kumba napenda sauti ya his Sit to chill Biendio katen sivenye na sim to be Ulifinyo ka snitch nigga sit Itlitha niwe ni G Midday to ski, pale waitin, me configure the streams Sit na mwagika, nyim na drip, mki trip, shuna champ clean Around sa tisa, nazmelipuka, suicide ako isili Stick out the tree, kama uplan, kuplan, shit Excuse me miss, my name is Slim, na napenda yo slit Najua ni six, lakini siyezi mind kuingia na wezo street Still, tuingie D, tugote wa zing, tubewe G na G Uslete feelings bra, si udeal tu na logic Na bichi upiga mbra, so I deal for robbing Utapini wako ayo wall, ukimbleni short kasoni Nairobi tuna drill na fuck watu waoni Wrong jit na fiatua, tukifatua na magagula Monski dripping steady, ukimpata msho na mtafta Na rule be heavy, nliuza a Mazda saini tractor Nliuza a Glock, cash kia shotgun Niko na wasa mejipini vitu refu kutoka hip makani Galde mako stifa na daika se tuwa itingi sheti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya his Sit to chill Biendio curtain sivenye na sim to be Niko na wasa mejipini vitu refu kutoka hip makani Galde mako stifa na daika se tuwa itingi sheti Apo kwa garden na suka eve kumba napenda sauti ya his Sit to chill Biendio curtain sivenye na sim to be Wangapi wako on? Iyo ni urongo
Asiezi perform yo, watu wejongo. Front ya Malboro bro na kumbe na uzanga koro. Upatie mkono in case mnono adandie stoko. Mkoroko worry na sikia dayu patane na Saigon. Bygone si bygone kwanza kauliko kia ka Nairo. Una mabeshte, wangapi wako watu kudai for. Shape pigwa wembe nkado kila kitu kia Michael. Mpe flying horse ukidai kumrusha. Saini four bado mbao, tuanze kuvuva. Tuko Singapore vile macho tumeshusha. Si ungara mtumba, swali ni moja, jiulize mbona na wakunywa. Niko na wasi amejipin vitu refu, kutoka hit mbaka ni. Garde mako Stefan na daika se, tuwa itingishe iti. Apo kwa garde na suka Eve, kumbaya napenda sauki ya his.
DJ Blaze, DJ Blaze the Street Master.
Seti mnachi, banit mbele ya razi. Yo, yo, yo. Seti mnati, banit mbele wa razi. Yo. Seti mnati, banit mbele wa razi. Yo, yo, Seti mnati, banit mbele wa razi. Yo, yo, yo. After mboka, satoni lidoz njani kitafuna mogoka. Sina tambota, kibro jiulize ni aje yuta misota. Bitchmaker libonda, squeeze na flow nikiandika na echo itoka. Ona sasa, ugame toka na ijoka kujaka na hilo kuthokoma. Msape ni nani, walisha team up, sahi ya diganji wanaosha. Mtape ni askari ata kushika, just for nothing akutishe soda. Akutishe stona, lafu obi, wandike au kuwa soba. Anyway, soja kubo, big up arme kulinda boda. Momo alitokwa hora, squeeze muzo za na waocha lodwa. Back to mattress from Baroda, ndoko kidekodwa kora. Mocha ime chrome, dead bodies ngongla ngata imeshona. Mangata iliponwa plus red cross, saisaidi mastona. In case ujajua, tuko Nigeria gidare. Haile mbaya ustense, aegre kiwake. Mindo ule chizi unasikiangako kwa iyo market. Karawali ni bamba, raya kanda imu wache. Seti mnachi, banit mbele ya razi. Yo, 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 seti mnati, banit mbele wa razi. Yo, seti mnati, banit mbele wa razi. Yo, yo, seti mnati, banit mbele wa razi. Yo, yo,
DJ Blaze, smoking something. Ooh, yeah, you fucking haters. We ain't stopping till we see heaven on earth. It's DJ Blaze, the Street Master.
Tu kam na mama cho dilated, of course Titana. Karao al hate my bro al relate, just my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina bejali. Tu kam na mama cho dilated, of course Titana. Tu kam na mama cho dilated, of course Titana. Tu kam na mama cho dilated.
You are now in the mix with DJ Blaze.
Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate, my bro ali relate, just my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejalibu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, nakibu wivu. Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate, my bro ali relate, just my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejalibu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, nakibu wivu.
Napiga lap Nairobi, my dambaya kama head ya code. Area code ni maili ya sub android ilipia namboki. Kikosi ekosi kusamba panga ukiresist kwa lobby. Shori altaka namba mezo ya kuchimba kachimbe force. Walifatua kutoka outa wakamadua kangundo road mole. Ali sato morning, ali alishtukia hesi ya memoket. Spider weapon gun imported wona AK-47. Uspati ogopa open nasikia kuna msako bada ni mse 7. Leo tuko ndani ya keja tutoki, jeshi kohandas na choki. Blaine alikulua toja, toki, toka, kopa na koti. Jeshi ya koja, tuko tomboy unless ni bigi mishoni. Tourist mwenye ligongwa na hoka, akatoboka madola, sorry. Welcome to Nairobi though, chunga porio. Kiza kwa corridor, arifa ligeuziwa na morio. Android ilipigwa tapo, chokoch alichuomia land this road. Siuli ambio unga fudiro, madam, ukua tuko otedo.
Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate, my bro ali relate, just my bro marijuana. Kuna ana fake accent, ina mejaribu. Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunakibu wivu. Tuka mnama macho dilated, of course Titana. Karao ali hate, my bro ali relate, just my bro marijuana.
kuna ana fake accent kina mejaribu kakona chest pain sacha tukujibu na kibuwivu chua mtu na shinda zime chrome na makila anti-terra units wanajua munga ni pro manadrilla Tortoise, amphibia, ni chura, Bonnie and Clyde nitufamie mashuttles ujue Colin tusi wendo fala mse juzi ni kitandie masako Facebook ni free mode usiongelelea bro kama ujeyo ganga na omo ama ujipake kimbo sinambia about struggle bonga mafi na wenu wa kukuja tumeosa kuzoza labda umemochi umenyonga manki na uko lockdown wako umechoka mtani ni gangland ukishukiwa ni unyure kuna siku munga nilitry kutea msea uya meshukiwa bure fuck it pingu zililani mini kafungwa shoeless Pakina snitch libisha, anadai angejisqueeze na dirisha Geusa lidhani tumechata ngumchana, ananikandisha mina kisha Fans KOT, wanadai kusikia, mirako baby ya nidea This is unfair, shore likujia kuni after shaku kula fair Kirai na corona, my suit and tie, mradi koroga na different supplier Tuka mnama macho dilated, of course taitana Karao ali hate, my bro ali relate, with my bro marijuana Kuna ana fake accent, kina mejaribu Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunajibu wivu Tuka mnama macho dilated, of course taitana Karao ali hate, my bro ali relate, with my bro marijuana Kuna ana fake accent, kina mejaribu Kako na chest pain, sacha tukujibu, tunajibu wivu
Pull up kondodhi, pa, 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 of course ni mchana Victim alikuwa gun rice konekana, jana penda fashion sana Mina ex-boss wangu tulishako sana, psh, of course limsanya Bro ni samurai chaka kishika panga, manze ni costume hana Siguo mtumepiga, tukisababisha, mbaka machuja zinatupa Wame kuwa mnamaniga, atikunitisha, na mini mekuja na msupa Kuona maziwa, tunafanikisha, nyama tunakula na mfupa Ndom naririma, jaba nashikisha, pombe tunakunya kwa chupa Kukuja ndakuja, manze na Mr. Tambua Juzi mbangange ni sari but nilimuliza malayo na nchiko na njua Uliza munga, ofakata zetu kifinyo na nua Napuliza kunga, sababu tosha ni femola isifa na dua Baby koshua, hindo masa ukilikon kwa mteja Ustaili kuzua, mina budako ukunyopu sana ukoka kamega Ikelele ilole mendo manamli ya mua kuilenga Kiterere ni kiteleza na rende lazima kupesa
Tuka mnama macho dilated, of course taitana Karao ali hate, my bro ali relate, with my bro marijuana Kuna ana fake accent, kina mejaribu Toko na chest pain, sacha tukujibu, tunajibu wivu Tuka mnama macho dilated, of course taitana Karao ali hate, my bro ali relate, with my bro marijuana Kuna ana fake accent, kina mejaribu Toko na chest pain, sacha tukujibu, tunajibu wivu
DJ Blaze, the street master Light it up and burn it down DJ Blaze
Gino, you a gay?
Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na roesa Avoid those people, life ni bure survival lazima Avoid those people, wenye wakusaidia hawezi kujenga Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa Avoid those people, avoid them, cold Nairobi still na roesa Avoid those people Life ni bure survival lazima Tuna msaluza pena jualipura Tunauza nyama ya paka kwa mpura Nazi uza mimi na bena Do tunaporura Ati niaje dosha na rola manzi na nichura Niaje na nidosha Tunge mpiga picha but alificha sura Ndani ya poto nilifall Na nijue chingri Oko wapi nikuna ndenga na sidi kuara fuck it Nilifall in love na nigri Usoe toka mbishchege hiyo ni swara Avoid those people Nili jam sansia kahepa Avoid those people Adam nige kwa maderi batange penda Avoid those people I'm cold in Nairobi still na roesa Avoid those people Kuna maza nige mwekote ya kibeti but ange ni tathegi Kuna sema nini brother tumemwoket kuku blaze blaze Na sweeties unirunda na be pere mendez itakurunda re Saizo kani kwa macho nyanya alitry kunishika time ya Obama Jump on them uko bama walitufanya wanakula nyama Naibia Paul kulipa pita kwa show vile kamare imeshika Au ni wakuland walipotea tangu zile enzi za green card Riomo ni dead man na natembea kotko aligongewa Last mile by execution, huh? Aliponea Drunken master kimunga swe Motherfucker from yesterday Bada silas madred mucha pambaka na nitabe Anadayoni ona base da jai juanga mini mnyama bed Si utoka siaka mzee wakule vumbi si atfiki bay Quality shook in fact usikuje kuna idea scout toy tukis Drill ting kuna sisi waze alafu kuna omarukis Yo dubi si watu tuping case kuna ukame si watu shtuki Jiji nyuma hizo building dead amekuona kapata shugli Model shuko kamoket adi backbench kutunusa vidole
Si washa ma foreign every morning tukienda ngakole. Nikiwa ma drugs me keep it simple. Bo wezi pata Vasco ujalipa dipo. Pirate ulimtoka iPhone tukamwacha zero bila ta earphone.
Avoid those people, wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima. Avoid those people, wenye kusaidia hawezi kujenga. Avoid those people, juzi nilikula moro distance waka hepa. Avoid those people, avoid them, call Nairobi still na roesa. Avoid those people, life ni bure, survival lazima.
Chemera chipo nifanya kwa kripo kadogi na kutana wizo. Avoid those people, ndenga ndio wipo. Nipo lifepo nyami uleta vitisho. Danyanganya mkuja kwa hanya. Mistani nandika ni kama nimetoka hangdown. Wenye rende ni wrong mkuja kwa shanda. Most deaf after this ni matanga. Routine za panya kuna chuchota nikosa. Saluju na miuta mangeos juu amboka. Nitake yo doji komolo na ikonkas. Except you lost main goal ni kwa moka. Tangulinus ke queen na agyu na mbocho. Of course mini boss na kanyaga karoche. Niliruka kwa mbaru ni kadaru yo popo. Nilimocha kecheza na losho. Mdena kwa sisu na chumanga pecha. Kasanta natoka gose kusa seta. Usiku na lela, lele kilale taleka. Last 15 pa crib nilimwacha kiweka. Come to pa crib nilikipa. Addict jambes nilimwacha kijipa. Nikam show after this mini underdog. Bana wa smoker, fucker, bulldog. Na wa master catalog, weni analog. Na kuambia kwa synagogue. Dana weka kwa dust ni kuflog. Yo ni monologue, na ya dialogue. Sazi shia throne, mini ka hog. Ka lap dog, na watuma kwa tronja. Na tokia kwa scene, ka smog.
Man, fuck those people, mi ukini checky, avoid me. Niki wa gariko na kibro ni kifo. Lakini ali dead, I'll join him. Nina kilo kwa tiplo na ngangwa kisleki we boiling. Milishinda ka TikTok, chip talk. Na kila time tukikutana mbongi. Wrong rende ni vitimbi. Heta liona kama jogi. Huyo na kwa gani pimbi. Kwanza nilimpora na dogi. Kilo nirudisha jiji. Ni kukula nyama choma Nairobi. Mini lipata kabibi. Kijana pato na kuona na mbogi. Babu na bonga na mabudeng. Hapa lazima mbanga na kuja na mabunde. Bangez na bangi jwa na kureng. Jaba ikwe nadi na ndasu kuber. Hini abwazea na mabujeng. Wakiuliza nijea na jibu maber. Natoka wera na ndudi kwa wera. Ni nini masela mnataka ni wape. Hato zifanana just look at us. Uyo mamana ni ramba na nanuka jasho. Chini ya maji undercover ni kivuta gas. Na sisi atuja tupa rada ni kukula vaku. Wepiga kunanga tunakuja kwako. Kesho tuwa nikata nimedunga chuja zako. Uti tenza nikipika rasa. Nikipika la wama siwa najua ni nako.
Yo, Ride Xpeni ambaru. Yo amejeza sana Mariamu. Venya amejeza nyuma ni kifaru. Manzi yangu anasafu na nadu. Mtaratara ya kuzangwa ina ninyaru. Hashtag gang with gang wrong zende. Na kijanuko chine na tafto na hesi. Niliambia bro we ni sugu. With no fear uliwakulia majuna ulihepa. Get well soon. Shtepa mtu wangu. Kwani zililaru. Get well soon. Nasikia ulikango ukiokolea mjuna wa daycare. Ride Xpeni mbaru. Mariamu ni kifaru anasafu na dumbra ya kuzangwa ina ninyaru. Shash ni important, shoot kiombizo, manzeo kimseti nza ovyo. Ekonomia karao ni mahongo, land kum case so mikosi uzi let go. Kuzidisha, tenant ni waoga so bundeni kizidisho. Muda ima Nairobi kwa rentals, nilidhani ni mavloga. Kumbe ni patanisho, mdema liripoti kwa radio. Arepi guka, yendo, alikuwa na maboka whalers. Bash, alinipa ya rottweiler. Wrong boys na siku cheza, guam ni whichever. Kwa block bila cheddar, hepa, hatari kwenye lango. Kama tuja knock tuko wera. Gunana si freelancer, chinjua di Sri Lanka. Yemza paka na panya apana. Kachumbari mongeza spice hata pasta. Kinipata na dema meivisha asha nyanya. Machaji kunjaini pasta nganga, ni juzi tu alivishi ambanga. Ride Xpeni ambaru. Yo amejeza sana Mariamu. Venya amejeza nyuma ni kifaru. Manzi yangu anasafu na nadu. Mtaratara ya kuzangwa ina ninyaru. Hashtag gang with gang wrong zende. Na kijanuko chine na tafyo na hesi. Niliambia bro we ni sugu. With no fear uliwakulia majuna ulihepa. Get well soon. Shtepa mtu wangu. Kwani zililaru. Get well soon. Nasikia ulikango ukiokolea mjuna wa daycare. Ride Xpeni mbaru. Mariamu ni kifaru anasava na dumbra ya kuzangwa ina ninyaru.
Big up kwa lewa tutu wa mkono kuonyesha support. Bicha mjamu silifanya hater jana kasag mdomo. Kiuna anapicha kuna ni venye tuwako na force stubborn. Riot nairo nayo nayo seze nda kwa kina navi. Yo, wezi niambia juu Africanism na nyi wote mebleach. Waya si ukata tutaki ya tutaki kuwa associated na snitch. Ukitaka kuluzi your sanity, mari uyo be mada. Drill uyo fala mwenye likuja na daga kwa vita ya upini. Mta walisha choma picha, tena zile za madhara. Nasikia wakenda kude abroad na kina chamwala. Mistake ya kwanza mblena lifanya likamkima la mala. Anakatia bibi ya badman na straza kuomba namu.
Ride Xpeni ambaru. Yo amejeza sana Mariamu. Venda amejeza nyuma ni kifaru. Manzi yangu anasafu na nadu. Mtaratara ya kuzangwa ina ninyaru. Hashtag gang with gang wrong zende. Na kijanuko chine na tafto na hesi.
Niliambia bro we ni sugu with no fear uliwakulia majuna ulihepa. Get well soon. Step up mtu wangu kwani zile raru.
DJ Blaze well the street master. Light it up and burn it down.
Love my nigga with papi. And reason she calling me papi. Back to shika my shots. Tutuna kwa gawanati. Nasikana zoza mapenti. Mdrente fukumi na mbili. Wengi na kwa gani venti. Kama pasta jumapili. Reason she calling me papi. My nigga we don't do no capping. Reason she calling me papi. My nigga we don't do no capping. You ready my nigga with papi. Reason she calling me papi. Make pushika my shot. Tutuna kwa gawanati.
Let's go kwa chifa riff. Tuna drill ya kayole kwa loji. Gong kodi. Alihepana ngiche mole. Msista doko yongire. Opo meja kwa building, arufi ya tire, sauti ya rithe. Top kodi, master of bitches, mjamu ituanga vile. Tuko kwa chief a riff, tunadrill ya kayole kwa lodging. Kong kodi, alihepa nangiche mole, msista toko yongire. Opo meja kwa building, arufi ya tire, sauti ya rithe. Top kodi, master of bitches, mjamu ituanga vise.
Bogi na kwa gatari, shuge mni Nike ni chiki ni ndege. Yengzali ni intercession, kupata na chini guanda ni Fendi. Yenguzali kuweka parking, mechi ya kanambia pull up na makali. Mamweka parking, tangu Januari, baki ume pull up na heni. Mekwa shuguli kwa wingi, kwa tatatu, nimesukuma na wiki. Draft nyambili ya msini, mara tatu, na kuja na nduti. Kila siku ya wiki, kujificha na kuhonga polisi. Cheza na rada, umeza zoza, buda jipata kamiti. Miaka 22, walini nasa, mini hasidi. Kutoka nyumbani Soweto, mistari ya tari, very acidic. Walimtaja kwa mashtaka na hivyo ndo leda gamisi. Walimpata kiwa jaba, kutakisha mbogi konyaki. Alikuwa na staga, kisepa mambanga warazi. Kwaga manyoka, medusa, maops, kutupima tumedula. Kuna washenzi ujifanya maops, kutuanisha manija maziwa. Terbi ujinga masimba, na walinaswa, na walichichwa. Tolewa kafara na bingwa, na kwaga meruka kichwa. Na hiyo ndo ilikuwa tamati ya kutupima na kutuwinda. Wewe my nigga with papi, and reason she calling me papi. Like to shika my shot, tutuna kwa gawanati. Nasikana zoza mapenti, mdrente fukumi na mbili. Wengi na kwa gani venti, kama pasta jumapili. Reason she calling me papi, my nigga we don't do no capping. Reason she calling me papi, my nigga we don't do no capping. Wewe my nigga with papi, and reason she calling me papi. Make tushika mashati, jituna kwa gawanati.
Leo tuko kwa chief a riff, tunadrill ya kayole kwa lodging. Kong kodi, alihepa nangiche mole, msista toko yongire. Opo meja kwa building, arufi ya tire, sauti ya rithe. Top kodi, master of bitches, mjamu ituanga vise. Leo tuko kwa chief a riff, tunadrill ya kayole kwa lodging. Kong kodi, alihepa nangiche mole, msista toko yongire. Opo meja kwa building, arufi ya tire, sauti ya rithe. Top kodi, master of bitches, mjamu ituanga vise. Kulu wa fula, ushukuru wa lao, liacho kipumua kunyuria. Kot kot, jeshi ya port, mwilingilia dirisha nyuma. Scream, scream, udhuru, kcheki, kumbe, kuru, anakunjwa. Kama pepa za kura, vile ziufanya yuta na nyuria. Hakuna fake, ritheni, real mseu, kisla kutashandwa. Belt, leather, nyoka, trout, chokomba, timpa, sona, kohon. Na bahasha na deck, kutuma kwa lord. Kwani una rada, last week, mbaka liandika kwa FB post. Barrette, liklock. Masela kaingia na Glock. Wabera na mamenchikas go on. Kama gera na spin, kumbe kujaza dinga ni front. Walistone peddler, mother joe amechoka na hizo form. Mbegu ya seska ilipandwa, guangia lilazwa jana kwa mchanga. Chomi Tony Montana, sione mkinibamba live tu mchana. Mjeru walikulua mdesha, meru zira ruakiwa handa. Skom si uchapa gero, si upitia tukuenu maitha sapa. Yo.
Wewe my nigga with papi, and reason she calling me papi. Like tushika my shots, tutuna kwa gawanati. Nasikana zoza mapenti, mdrente fukumi na mbili. Wengi na kwa gani venti, kama pasta jumapili. Reason she calling me papi, my nigga we don't do no capping. Reason she calling me papi, my nigga we don't do no capping. Wewe my nigga with papi, and reason she calling me papi. Like tushika my shots, tutuna kwa gawanati.
Let's go kwa chief a riff, tunadrill ya kayole kwa lodging. Kong kodi, alihepa nangiche mole, msista toko yongire. Opo meja kwa building, arufi ya tire, sauti ya rithe. Top kodi, master of bitches, mjamu ituanga vise. Yotuko kwa chief a riff, tunadrill ya kayole kwa lodging. Kong kodi, alihepa nangiche mole, msista toko yongire. Opo meja kwa building, arufi ya tire, sauti ya rithe.
DJ Blaze.
Roll like a real black man, tomboya, PLO Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, Jericho kwa nyumba. It's my country no man, not 21 Savage Music Sunda. Gaunda soon like a black man, Nyerere, PLO Lumumba. Roll like a real black man,
Tomboya, PLL Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, Jericho kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzi Sunda. Count us out like a black man, Nyerere, PLL Lumumba.
Banda Bay, Kairori, Neza Lipuka, Usiwori. Chupa ilimkuta na tia na mbogi ukiwa mbeletu ubongi. Full tank hapo Kobil, Tupac Seko na Kobe. Shuka iliangushwa baba Sofia kauna vitu angeona usoni. In and out of committee, Judge Aldai hakuwa na motive. Arifa ligeuzo kamisi ndini bazi nangushwa. Tunahepa jela kama maina shimoli. Sister alienda kombo, squeeze anadunga kitombo. Itombo ya street toa do. Lala chini, jeshi ya victory, tulitoa lock up equity. Hands up to 1-1, iko live up citizen, wardrobe. Kila trawe kona yake, kubwa kubwa majackets. Simi toa spotu kanje, made lifanyika. Promoter alidai kudishi na talent, aje.
Roll like a real black man, Tomboya, PLL Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, Jericho kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzi Sunda. Kaunda suit like a black man, Nyerere, PLL Lumumba. Roll like a real black man, Tomboya, PLL Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, Jericho kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzi Sunda. Kaunda suit like a black man, Nyerere, PLL Lumumba. Juzi nilienda bash, ni cadet, local Indian, Kibodoria, sayi wako hash, on my social media. Me and my shosh juzi gero, tulipono rawo. There's no evidence, kumada fidel mtoto wa rao. Body and soul, spirit iko isolated. I got no heart no more, munga, na feel so corrected. In 1 month, nilikuwa booked, over 7 venues. 1 month nilipull over kitu 11 kwenu. Me and my classmates, juzi juzi, tulimanuver in silence. Since kindergarten, tulivunja louvers into glasses. You said kondom na guns, it's easier said than done. Pull up Islamabad in Pakistan, Tehran, Iran, Afghanistan. Nilitingiwa na OCPD, fuck your experience, ilintrigger my OCD. Read about minding your business, 2 Corinthians. Hip hop, mimi si comedian, na wala siifanyi, just social media. Roll like a real black man, Tomboya, PLL Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, Jericho kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzi Sunda. Kaunda suit like a black man, Nyerere, PLL Lumumba. Roll like a real black man, Tomboya, PLL Lumumba. Lockdown curfew, nyumba kumi, Jericho kwa nyumba. It's my country, no man, not 21 Savage Muzi Sunda. Kaunda suit like a black man, Nyerere, PLL Lumumba. Buda juu
nimeomoka, nikipita kwa njia ondoka. Lili na ball na mugoka, juu nimekafunga kaloka. Vera na ringa na planyo, iza joo nimetambua kwa mboka. Bado unacheza na bano, mpata kasino mchiza na poka. Tipe semi niweka mbele, nani ya gari, sumi katere. Unaringa na venue kwa nyuma, noza kutuma, nsichafue puma. Mtupa na kitu hauma, nili kuslice na nika kakuma. Kumbe upenda gachuma, alijinai sofanya na nuna. Ativiki napenda yo swag, mibibi napenda yo nyuma. Nikona mapesa kwa bag na zineza kutibwa po mali unaumwa. Usiku ya penda gigiza, domana mi pull up na pizza. Kindom kiwake alafu master unanimaliza. Juu shoti napiga kachweza, buda juu nimeomoka. Na fair silipagi chweza, buda juu nimeomoka. Swaga ni ngori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunyo madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunywa madem, buda juu nimeomoka. Swaga ni ngori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunywa madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunywa madem, buda juu nimeomoka.
Miss swaga ni ngori na kunywa madem, wewe upige dhafu omoke. Toka tupate pia sisi toko yetu tuliacha kutrapuko kote. Vile tuna spray smoke kama doom, this end of topic my roaches. This is wins and losses, street tuna hawk tukitake lots of risks for the bosses. East na kumzika fiti, nikani melala jela zote Mbakasi. Rapping in mzazi, still, sindo hupo na gambling zote za wasafi. Mula la same kakitambo, mze mzima provider, sisi kwa mrazi. Nilambua mini savage kupanda stage na njumuza designer, sito zote na wafuasi. Last victim kwa crime, kitu aliona ilikuwa ni mashetani. Jituli mpula, hashtag excellent, ilikuwa perfect timing. Eastlands mali tunaishi, parents wanabari their kids. Venye madame wako abuse these streets, these memories na nipea tease. Promoter alielewa kwa sana, muanga mavitu za kupunguza ma stress. Nasikia show ilikuwa lit, hata after kunguzia event.
Swaga ni ngori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunywa madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunywa madem, buda juu nimeomoka. Swaga ni ngori na dunga machain, buda juu nimeomoka. Na bado ni kweli na kunywa madem, buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Buda juu nimeomoka. Nasema ni kweli na kunywa madem, buda juu nimeomoka.
Hey, mapetko, ndio pania kibonga na letko. Pa, pa, mateso, mabisko, akora wa ghetto. sha sha kwa keto na pika changanda ni arento ni mapepo snitch alibicha kakanga darani kwa esto mimi nimeomoka kusinika tu napenda kuchocha nakumbuka mother kienda kukopa hisiriba nilichoka kusota fuck them walibonga mengi nilipofika bezo kondoka hapa Kenya huko kuna wera kuna saka hela mpaka Doha na vile masele huji kwa kwa rende kuzi jo mimi nimeogopa nilibambwa na njege mangware jasiri bejo nilikuwa nimetoka ala wakbar wanabonga mengi wana lagbas mimi ni donga nyinyi ni marap fans mnaona ni nini hard work das toka lili nilikana wakbas hivyo ndo naisi sidhani kuishi na ego ni raisi I'm just a go cutting go wa maishi tenza juzi nyimli shindwaga naishi hey we can never hide you kikona nona kitana you like you no wonder only handle what lies you even your dead brothers never like you I swear these rappers they know us tungazoza ni vile ilifika kama
ya kwa
Karo alipurura, kakula karo na kadai tulimtunura Islando kwa hizo maklub, matingwa smart wana kunyo kwa shifla Yo, nasikeme karibia kura Akunda baro miaka tano, seo naturushia mfupa Karo alipurura, kakula karo na kadai tulimtunura Islando kwa hizo maklub, matingwa smart wana kunyo kwa shifla Yeah, nasikeme karibia kura Akunda baro miaka tano, seo naturushia mfupa Tupate juu ando mna pro, mishot tuko in high spirits Wana kuwa doe sana mto, waka wana wish mge kuja wawili Cinema homegrown kata kwa TVC, wana KBC Kuna skumuliza Lexa, kana jua siri ya kasema zi Yo, dili kivana silich Drink ilitepua, master liye kwa chini na Guinness mbili Ngema linena, usine na mringa biki, shinda hari ya mogidi Atnanga kichana, nyole na zia chilanga chini kama mogiki Naona maride, sta kwa chibide na kikaliyo siti Lide ze upigwa kike, shwake unasikia volti kolina System si upigwa biza bit na chill na squad ya di Yo, man dem even do lijua kwa pin kwa streets Ukona gun, nauna badge, aje Tuko club lika ime ram, tuko stranded, yo Wapin shanded You to a mangue End month Niger come Watu wa shandu Karo alipurura kakula karo na kadai tulimtunura Islando kwezo maklub matingwa smart wana kunyo kwa shifla Yo, nasikeme karibia kura Akunda baro miaka tano seo naturushia mfupa Karo alipurura kakula karo na kadai tulimtunura Islando kwezo maklub matingwa smart wana kunyo kwa chupa Yeah, nasikeme karibia kura
DJ Blaze, the street master DJ Blaze
Excel dio jacket nime go loco space ya joto Mina niliplanizo koto manza I made it black chaza loto Wako tune ma fancy fame ya inoro off time ya roadshow napika kikosho Team kuyondoa kwa msoto is valid lazima ni team yon doto Triple Excel dio jacket nime go loco space ya joto Mina niliplanizo koto manza I made it black chaza loto Wako tune ma fancy fame ya inoro off time ya roadshow napika kikosho Team kuyondoa kwa msoto is valid lazima ni team yon doto
Nilipitia kando na wasoro shandika journal Ati mas nigeuka tano skila hustle na ingiza muscle Nyongo lock kwa dance floor Next thing, gunshot Tulimtoka tuvi clean before shit joy get real Atunanga saa, ata minutes in it team no sleep Pius flani zimerunda mgali suko Paris Njeri asha kuwa addict Friday clubbing, Sunday tunaona padri Site nangoja verdict ati juu ya gun tulikari Though according to ballistics, inaonyesha jolly miss it Na unachocha body count ati imefika sitini Saidi waliko skipindi, ati walikuwa mekujia mwili Pop boy, DCI, walikusha ucheze chini
Triple XL dio jacket, nime go loco, space kia joto Mina niliplanizo koto, manza I made it black chaza loto Wako tute ma fancy fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto Triple XL dio jacket, nime go loco, space kia joto Mina niliplanizo koto, manza I made it black chaza loto Wako tute ma fancy fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho Team kuyondoa kwa msoto is valid, lazima ni team yon doto
Rongrende ndio logo, tunawapa moto, kakifaru ndogo Leta utia jungiza joto, mshikaji utageuzwa, mshaki na arosto Ganji mionanga kwa ndoto, misi na mchoro, manzi mini kwa msoto Manzi ya nilipa na mtoto, sababu ya botolo nimebaki na alosto Stage mupandanga na kondom, girls kamisi wanazirusha random Ndawafanya vina lifanya, kaldrogo, kalisi, mother of dragons Leta mengo, mini leta vita, sabu kani damu, itatiririka Kani bundle zangu ni magiga, misi binadamu, enda ita Jesus Manzi yako, yu ni ita zedi, ati munga mini papi Pull up nangeo satari, na wala simlami, hamela nin papping Nime come through kama atheist, kill ndani ya mosko, mwarabu ndiyo racist Kill kila kitu vi authentic, sare DCI wakistadizo forensics Story ya kutoka kehuti, kwanini mekimbisha wangapi Deep easy street bila utani, ops wa kuwapi ni chipin maukapi Mwitua Mr. Macontraband, na staki mabishano
Mwitu wa Carlos Gambino, Lucky Luciano.
Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mino niliplanizo koto, manza imedi, black chaza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, plasma ni team yondoto. Triple XL ndio jacket, nimego loco, space kia joto. Mino niliplanizo koto, manza imedi, black chaza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro, off time ya roadshow, napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid, plasma ni team yondoto.
Triple XL ndio jacket, kama ni awadhi, haiko kwa market. Fala alikuja na babake, banzi, watu alirudi na crutches. Ni visimpo boy ndio manake. Sit kwa mabangi waragiza masachet. Super bache wa garache. Drende limdishi tulimfanyaga buffet. Hii ni wrong drende kumamake. Kuzoza ni lazima cause nigga we popping. Mbono unabanja na masanse. Kafanye mpasho unapenda reporting. Bonga hapo insta na usichoke. Lakini hizi street usitoke. Waliuma bro I washe. Lakini situ lilipa board na it's okay. Sifatagi weather. Kwa kila weather na dugaga weather. Pale gesa tunarowesa. Vibe imewe weza. Buda wirashi lize chesa. Unge tulia ni vile huna pesa. Ni hater na tiana nipenda. Hiyo return to sender. Hini ya mamori ya nzenza. Walo ameshika mangondo. Hini ya wasupa amepeba kubeba. Thisi ya napita na rono. Kimia, kimia abudo siponge whatever. Kimia nisikize inoro. Kwanzo ya fala nifanye favor. Zima yofegi ni washa kikoro. Fuck it. Fala tulimpata offside. Ngumi mbaka meze taxin. Kumbe uonaga mdomo ukiwa offline. Malapi tulibaga hostel. Tulenda kuziuza wholesale. Itabidi mekula mabakshi. Shrende kidishu na juaga we all fine. So wezi ni show na mix. Engiza biashara ndani ya form. Backstage ni na mzinga ya chrome. Sigara na jaba ya Kariyako. Hiyo ndo hali ya show. Wachana na mimi pambana na hali yako. Siwezi marinate poko. Siwezi jichocha na mareaction. Boom.
Triple XL ndio jacket. Nimego loco. Space kia joto. Mino niliplanizo koto. Manza imedi black chaza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro. Off time ya roadshow. Napika kikosho. Team kuyondoa kwa msoto is valid. Plasma ni team yondoto. Triple XL ndio jacket. Nimego loco. Space kia joto. Mino niliplanizo koto. Manza imedi black chaza loto. Wako tute mafansi fame ya inoro. Off time ya roadshow. Napika kikosho.
Niko bona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kibingi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitana. I'm not gonna game, game. Same shit, quit my day job, lakini obsession zinanipa extra pressure. Niko bona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Niko bona kuna nyesha, chances za kushandwa, chances za kushandwa. Niko bona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure.
DJ Blaze the Street Master. Light it up and burn it down.
Niko gona kunanyesha, chances of shandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Same shit, quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gona kunanyesha, chances of shandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Same shit, quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Yes, si activist, tinaka ujui mana active ni. Party's lit, tumejinda sumta na mangeo sofa city. High school Z, atutaki scene, yo.
High school Z.
Si, tuna ethics, sisi wa reckless G. Arif alipewa long ride juzi, life marambili 50.
Arif alipewa.
Ati alikuwa wrong side, saya shooting according to briefing.
Wrong side,
live bulletin, si pata straight from KOT. Ndugu ya Sule, visually, wananita DOP. On the loose card and Shmida, akujua tukiwa configures. Always root kwa speaker, mbaka motion azizi pita. Constantly namba moja, Johnny na goro azizi isha. Robbery jogoro, dwalivuka na sadaka ya sitam. IG bonnet, the retired of late. IG model, same time, eriata ninge fish kwa lake. Niliambia shori ya siga mtaa kama ajapiga tenje. La sinare kwenda BN lipatwa red handed. Afanda linambia nsi rande rande ata ningia kibare. Savage waka mande lingi ofena open. Kabunga na bigi matope, ngombe ilio na mimnyonge. Rhymes enyu stolen, pia kicks na whip, hamko bowling.
Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Same shit, to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdema na wife kwa kitanda. I'm not gonna do this game. Same shit, to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Jai bakshanga toto ni rom na Nairobi na nijua baby daughter. Nasikia kuna vital parcel limetrop, niko ready kuichota. Southern province kwa plotia blue ndio malio mjoro anatoka. Fuck what the point is, even before COVID-19 ilikuwa heavy smoker. Even though venye code muendanga, contrabands illegal kwa masachet na ikanga.
24 hours niko locked on my girlfriend's evil like corona na mbamba. Na jiogo badeni, na idonga Dutchman mwizi, sinanga profession. Last time yo pandemic, nilikuwa lockdown 2 weeks bila ta provision. Ni ratio mkialu yo shori ni msotu ngejuana, shida ni mrongo. Manz niko action packed, wasoro ni misomo, kitwana ni shida ni mdomo. Hii ni big deal clip, vile na wamezisha loud maridadi, na siwanga mabangi mira. Last victim kwa crime, analia nilimtazia rough, na in fact, alikuwa lucky enough. Gwari alfajiri tuko on, uneza dhani ni majira. Nilraukia marikiti kubai, na nasiza mratina. Rongrende, suzi kukianga ndani ya rental, sema mama pima. Chini ya kiti, nilipata brua misfeature after kusani, fbisha ni mzima. Fukes nilishoot operatives mapema, sijai penda fans kuni shoutout na temper. After kukanga na cash out na heba, nimekuwa marufu na tepa. Utawika kwa ngeta, nyonde zita hepa kwa mti kwa nectar. Mini arteta, debt collector, mrenga ni wrong inakanika Audi na sepa. Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdem na na wife kwa kitanda. I'm not gonna do these games. To quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure. Niko gona kuna nyesha, chances za kushandwa zinanipa extra pressure. Kidungi kwa mrazi, utoboka mdesha juu ya pressure, pressure. Grrr. Msana ni hala ni mdem na na wife kwa kitanda. I'm not gonna do these games. Oh, yeah. Tempted to quit my day job, lakini obsessions zinanipa extra pressure.
Walidhani kovu mimi nacheza, ntilo akacheza na pesa. Blaine alishandwa chikoni kwa kejo, utashindwa ni damu ama pep tang. Beef miaka kumi na weka, manzo na imagine your pressure. Super na daya janyesha, pressure, pressure, extra pressure. Ready for war, ndo mana sudi shisembia kenyeji na raw. Morio ni pedi na likuwa gana mtoo, lakini mambanga wali mshika na ndo. Mirende ni wrong, irende ni rogue, rende ya umo. Mahali minenda wubwezi kukamwa na nita the African Al Capone. Cheki, seti, sensi, medi. Skelia na die to sele, juhini geri na geri. Chalele ya lulu na Mr. Berry, nina mandugu na lisha daily. Ogopa waroro wanaitwa njeri, lakini mini na wawili wanyeri. Life ina change, fans wana die at discuss ya na manga fit. Tulishinda kwa gazette, squeeze tuko kwa makava za magazine. Ovacado juu ya bread, songa kando nyu watoto wa majarine. Hapa rapa wezi meka, liacha kuroga, squeeze chalia na sing. The cool with the kids, still with the homies, we fall in the crib. Janishu kibonga, mibora ni kule ni fit, ni shoot ni fit. Stay shit, highly, pijay kito mi wanga
Pima poa, itchi ngrina I need, joku imochoa. Pima poa, hadiki monyoski jiwa kutoa. Pima poa, ukiweza mboi nyoi burume sora. We pima poa, iyo presi yake chini bro amengora. Pima poa, itchi ngrina I need, joku mochoa. Pima poa, hadiki monyoski jiwa kutoa. We pima poa, hadikiweza mboi nyoi burume sora. We pima poa, iyo presi yake chini bro amengora. Tumaka kitu, hadia kutoa cha iso. Msa ya shiny ondolea, hey God kutizo matatizo. John Saga na mwogoka, Bob Saba na nina boxer. My mamzi ni wabosha, mina magzini kwa taksi na ororia. Nikoni ya umoja but na wameki ya nuclear program. Ini waoga na munga ndo mganga na washinda kuroga. Majia kuoga, squeezy na uzia dha umoja. Mini top twitter, munga mini volatile. Rudy Salon, kano wa mama, we ni pedophile. Lighter John Kifaru, chaji akisha roach infano. Kisha dosh ni balo, kileo, divai ni ngano. Chingri leo ni mano, we ni diva, we bro achimano. Iyo leave alone, iyo ni mfano. Pia kuna bitha, zenye ni mchina ziti. Zote uanga round but kompia big jina minji. Niswe kompia DJ shiti na michi. Pima poa, hii chingri na I need, joku imochoa. Pima poa, hadiki mwenye usikijua kutoa. Pima poa, ukiuza mbo nyoi burume sora. We pima poa, iyo presi ya kechini bro amengora. Pima poa, hii chingri na I need, joku mochoa. Pima poa, hadiki mwenye usikijua kutoa. Wapi mapoa, hati kuweza mboi nyoi, buru mesora. Wapi mapoa, hiyo presi ya kechini, bro mengora.
Wapi na nani, wapi nani, wapi na nani. Ngoja ni walole, pinji ni red road, msa na goza ni omre. Kipuwa kina yeda ni dibla, siko stress, kaki nazari. Continue, show msa lituzidi, wapi na nani. Wapi na nani, wapi nani, wapi na nani. Ngoja ni walole, pinji ni red road, msa na goza ni omre. Kipuwa kina yeda ni dibla, siko stress, kaki nazari. Continue, show msa lituzidi, wapi na nani.
Ebu kuja, 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 upa menuka. Ndenga mse, inatiririka. Sino kukuja tuko nyuma, huku kwetu mtaro imefura. Lika, nimefanya imeisha full half liter. Tangu niwe mbless, mini mtukutu. Jalde manajua Kim Jong Dosh, mini mtukutu. Sare porojo, bad news, this is the cookbook. Sezi pull up na kiso, mini mtututututututu. Mbuku ni jazwe Mr. Z. Chill, booth unukanga, mini mlyrically ill. Tafta diro na mgola, wezi ruditana umezeshe. Mlele na mtoka, swaibu nga sana kasheshe. Ngati, 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 ngati mse. This is a wake up call.
welcome to my channel.
Who am I? Check his scale of mine. Ndiga vanilla interior, mbele na nyuma ni white. Wapi na nani? Wapi nani? Wapi na nani? Ngoja ni walole, pinji ni red rose, msana goza ni ombre. Keep walking na yeda ni debla, sisi kufle, sisi kakina zari. Continue, show msali tuzidi. Wapi na nani? Wapi na nani? Wapi nani? Wapi na nani? Ngoja ni walole, pinji ni red rose, msana goza ni ombre. Keep walking na yeda ni debla, sisi kufle, sisi kakina zari. Continue, show msali tuzidi. Wapi na nani?
Majengo na ituanga Mukhtar, I'm the headman na pita na vichwa. Wezi ni kuunje, wezi ni band, mpesa na ngide na dunga weekend. Niko manyaru, niko machuadi, kila subaru na dhani mambaru. Before leo ni momo na shika kundule tatu za njui. Reze li njure na nyoi. Woi, woi, woi. Soke tepepa na ndenga ni boy. Mokoro na lianga woi. Jirani ya naro chafu. I was shit. Gonna kula mwavi na snail. Shit, shit.
Wapi na nani? Wapi nani? Wapi na nani? Ngoja ni walole, pinji ni red rose, msana goza ni ombre. Keep walking na yeda ni debla, sisi kufle, sika kinazari. Continue, show msali tuzidi. Wapi na nani? Wapi na nani? Wapi nani? Wapi na nani? Ngoja ni walole, pinji ni red rose, msana goza ni ombre. Keep walking na yeda ni debla, sisi kufle, sika kinazari. Continue, show msali tuzidi. Wapi na nani?
Atuongeji wa kukanga kajifanya. Takuwa chiasika kwa face, tuanze kuita Tony Montana. Tapigia mkanya na sposhika uneza itao sana. Bei mepanda, lakini atuwezi kwa sana. Niko na msabra mwita mzaba kila idhana purura. Nasikia miura puuni, hey, jua kuna kitu ingine najua. Mtasuka mpuni ya matu inge streets, bado mnabuya. Nlisuka rubia kengia ki, nikaitundura. Siku wa wild, achana na wheelie, siye bado na kukuja. Dry, dry, no chesa, heni kwa meza, hivyo ndo siukunyo. Luki na unguza kia tuya duka, huku mtumba ndo siudunga. Agent udungwa, waka misbunda, hesi, akawakuta. Siucho mamba kaitu chome vidole. Boza inageuzu wa nyongi, wena yo slimi na baki ukwe mpole. Roda inaingizu wa kina, roda inaingizu wa ndole. Ukibonga tu kuskip before tutoke since siwa chasote.
Wapi na nani? Wapi nani? Wapi na nani?
Ngoja ni walole, pinji ni red rose, msana goza ni ombre. Keep walk na yeda ni debla, sisi kuflesi kakina zari. Continue, show msali tuzidi. Wapi na nani? Wapi na nani? Wapi na nani? Wapi na nani? Ngoja ni walole, pinji ni red rose, msana goza ni ombre. Keep walk na yeda ni debla, sisi kuflesi kakina zari. Continue,
show msali. DJ Blaze, the street master.
Nimekofana kambao, jigwe sias kwa hao. Teme kunyanya is now, ambe karao is how. Nimekofana kambao, jibaga sias kwa hao. Teme kunyanya is now.
Jaribu kuibia mayawe, utasinzia juu ya mawe. Sini lifanyika sale, mwili kapele kwa Karen. Still heavy kakanta, unasaka juu ya hampa. Saba juu alingu ja santa, wakatumiwa spy master. Virusi menge kwa sava, system yote me crash ah. Labda wish bila papa, stauda daddy bila cash bra. East tunaishi na kashfa, pista liangushi wa nasra. Mazde ligozo wa kichungi, gaza mejipin vidungi. Apo uneza kosa namba, ato kijaribu kamba. Spy hao ka itumbi, time out ni kivumbi.
Nimekofana kamba, jibwesesu kwa hawa. Teme kunyanya is now, ambe karawa is how. Nimekofana kamba, jibwesesu kwa hawa. Teme kunyanya is now, ambe karawa is how. Nimekofana kamba, jibwesesu kwa hawa. Teme kunyanya is now, ambe karawa is how. Nimekofana kamba, jibwesesu kwa hawa. Teme kunyanya is now,
ambe karawa is how. DJ Blaze, the street master.
Sekundi kitisho, na mgojo siku ya mwisho. Step in the two institution, ilikuwa na skip tuition. Jana mfupi, nono, round, nasi nutrition. Ako na keys to ignition. Vila mtafana kambao, nikalala 420 mkutamao. Osha ichi na mandao, mkinyo jabi na ndondo mandao. Isi kuna mtazi na baba bigi bao, hadi kama gera wa baby na mbao. Mchele hape na majis jeku, lakwa nivi walipilao. Ati, walipilao, yenye meku walimao. Mwoku na speech alivisha, kengia mlanga kubwa, tukengia mlanga nyuma. Nime elevate isi kwa shindo, kashindo kwa nidoshu le miarunda. Tukia nikanga maindi, switch nja kuku kitoribia unga.
Nime mkofuna kambao, jigwesesu kwa hao. Teme kunyanya is now, ambeka rao is how. Nime mkofuna kambao, jigwesesu kwa hao. Teme kunyanya is now, ambeka rao is how. Nime mkofuna kambao, jigwesesu kwa hao. Teme kunyanya is now, ambeka rao is how. Nime mkofuna kambao, jigwesesu kwa hao. Teme kunyanya is now.
Chinja, uwa, 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 ch
chinja huwa chinja huwa jogoro is tuko flamed up wrong rende tuko flamed up maskini kumbe ndo mteja magiri chini ni kuteta chinja huwa chinja huwa chinja huwa sha sha chinja huwa chinja huwa chinja huwa jogoro is tuko flamed up wrong rende tuko flamed up maskini kumbe ndo mteja magiri chini ni kuteta chinja huwa chinja huwa chinja huwa chinja huwa chinja huwa chinja huwa wrong rende tuko flamed up jogoro is tuko flamed up maskini ndo mteja magiri chini ni kuteta
hey. Utajipata huko my street atujalala tuko night shift gang gang who are my shitters in bang bang who are mighty mambanga siku ponga mafi puff puff who are moshi hotbox sit kondani ya voxy backseat from render hot topic you niggas you known for the rumors but me I'm known bao lunga machinyanya juu ya gunga dumba nikiroga ndani ya nyumba history tukicheza ni mapapa uwe history strictly tuko wera na mapopo wako beaching 247 niko missing is sleep 11 mpaka eastern ati tuna beef na mystery ati kona click how mystery I'm beasting niko twisted ama fala ujichocha na dissing wakibanjanga msiski na kuchanganga zile vitu riski
chinja huo chinja huo chinja huo sha sha chinja huo chinja huo chinja huo jogoro is tuko flamed up wrong rende tuko flamed up maskini kumbe ndo mteja magiri chini ni kuteta chinja huo chinja huo chinja huo sha sha chinja huo chinja huo chinja huo jogoro is tuko flamed up wrong rende tuko flamed up maskini kumbe ndo mteja magiri chini ni kuteta chinja huo chinja huo chinja huo chinja huo chinja huo chinja huo
Kona left, kona trophy, light gold medal White fresh kicks, K-Swiss, summer level Mtani tunastepping itu penye dust, ime settle Ana mezo streets, mini ether Illicit kama liquor, ina tool schedule Ingine ni illegal na ni lethal Glock 7, menitatisha, angusha mlena job chachisha Four rounds pa chest, tatu silikuwa kwa kichwa Limit kwa sign ya no smoking, minko shashka uko makini Even usa short notice, akadai kwenda na mimi Kito na need fast, sijui but must ni maombi Ana cry ajali, hakuna must ipa plot Yakisha there's little time left, na tunamash to accomplish
Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukolamu
Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi
Misi bongi waongea now Hama nebu ameshindwa kitu gongea dao Na mesha toa short boss anadai kudrop top Nka mshow come slow I know my way around Miniko busy ni mapenzi Nalipa bills ya ni spending Juni Gucci cheese mguni Fendi Kama sivo baki uchidi iwe standi Na mrombo sanga Mombasa breezy weekendi Na natwanga zile vitu mina kuanga naso Niko strapped kama kawa mini thug bado Msupa napenda Islando na napak dako Ana shanga mulia nkondogo na nmepa
Nairobi, Naivasha, Nakuru, Naisuku, Mambaka, Kisumu Malindi, Mombasa, Machakos, Nazungu, Kambaka, Ukolamu
Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi Anataka kwenda na mimi
Talking, the world gets tougher. I Lord knows I'm trying, gotta keep my head up. The better days ahead. Favor, señor, por favor, mi amor. I, señor,
galera. Lying on TikTok. Before ni fike fortune na bado nku thick pocket my pit popping for G-Coke but we still hoping watakuja kututoa hizi streets zote nikambwa ni wera tundo itani toni sijichoche so it's ni kukua man they feel at home wamondoa wengi wetu but they can't kill us all maisha ngori mina kula mikonsa kuna bildu mchiji sijaingia human resource kana smile ni ya vaku bidi ni na G-Force kani kuban Babylon history tuna repost
mareti ni atange ujanja ni chukue mbuku mifala nitoke taubana na kifua tuku Wakule nyama situ kose hata kukunywa supu Leta
Jay-Z na come kujitoa hook, kujitoa hook.
I'm at and fufue shosho, I come through to chukue fort.
Take me back into your world again. I feel like I'm losing my life, losing my mind. People always talking, the world gets tougher, I cry. Lord knows I'm trying, gotta keep my head up. The better days ahead.
Binadamu, kwa usikia hapa hivi, ni obitia shortcut. Niko sure that hawezi kwa sober. Adipeleke Denver, yes, and utajua ni mlevi wakawa. Rain for medical purpose, peke, push even the blunt can see. Mr. CEO, chairman, nashinda VVR kit. Na bado mudi shiti kitimoto, sijaiva ndigi hygiene. Back to the latter, muka lia kitimoto kushinda ile IBC. Back to the latter, muka lia kitimoto kushinda ile IBC.
Take me back into your old again. I feel like I'm losing my life, losing my mind. People always talking, the world gets tougher, I cry. Lord knows I'm trying, gotta keep my head up. Better days ahead.
Just receipts. Zako ni vibe hizo sare. Ati hizma meno za yellow ni mangale. Shajipa situation na kingwelo bila nare. Squeeza duwe na kuzia bale waswa mare mare. Leo network landa, kuwa connection. Blena kwanza likulua kwa warosho. Soka una kigode na nare. Hizi size utambua timarengwa nengware. Kati corona, si usare. Yuta duwe leo malichumekalia ni kwa mawe. Network blanda, poor connection.
Network blanda, poor connection.
Tosha gizi streets, tunazaga mula tangu nunlai. Tusha iba tangu na wakivulai. Ananena akinu nanuna. No vibe just receipts, no vibe just receipts. Tosha gizi streets, tunazaga mula tangu nunlai. Tusha iba tangu na wakivulai. Ananena akinu nanuna. No vibe just receipts, no vibe just receipts. Unajiringa, unajipenda. Na kama ni salamu hupu koferi kwenda. West of time hata venye unajiona. Na uinsheri hata mzai wako angeinyonga. Blessing zaidi wanani wish mi grandpa na nyanya. Twitter woman proper nilembua na mama. Enda pharmacy mini mtoxic dawa ya panya. Wendo manzi tunaishi bila kukidanganya. Yo, ina ma crispy sema nose blow. Merry Christmas Santa North Pole. Mandem just kidding ni watoi. Government building Uncle Tom ilbaki ni watoi. Wazena magorama wanaka extra digital killing zaki na hesi ziwe nadra. Walivamia inspector flani alikuwa in charge of mats. Tunazaga mula tangu nunlai. Tushaiba tangu na wakivulai. Ananena akinu nanuna. No vibe just receipts, no vibe just receipts. Tuko stuck is the streets. Tunazaga mula tangu nunlai. Tushaiba tangu na wakivulai. Ananena akinu nanuna. No vibe just receipts, no vibe just receipts.
DJ Blaze the Street Master. Taking over your stereos, airwaves, eardrums. DJ Blaze.
Do as I say, don't mimic me. Your best rapper is excited to meet me. You know what's up, bro? Me na kwanga lili. Don't think I can get what's up, bro? Still hit me. Do as I say, don't mimic me. Your best rapper is excited to meet me. You know what's up, bro? Me na kwanga lili. Don't think I can get what's up. Don't think I can get what's up. Do as I say, don't mimic me. Your best rapper is excited to meet me. Do as I say, don't mimic me. Do as I say, say.
DJ Blaze, the Street Master.
Do as I say, don't mimic me. Your best rapper is excited to meet me. You sap, sap, me na, lit. No kag, sap.
DJ Blaze, the Street Master.
Do as I say, don't mimic me. Your
best rapper is excited to meet me. You know what's up, boo. Me na kwanga lit. No sinwe kage WhatsApp groups, delete me. I talk in Bamba, they will release me. I got the number to the commissioner. I'm really living, but they limit me. I'm really talking, me, I've been listening. You take caution when you deal with me. Now go ahead and tell your bosses it's the new regime. I'm wrong, that's why they gotta act like they're cool with me. Oh no, beat the shot daddy before I'm through with it. Baby, I wanna see you next year. Seeing you every day, nani katsia. We tulia, tunajua soup and I'm a fast year. Kwa miezi mbili, alafu tunaachia. I get money, then I get money, then I get money, then I get money, then I get more. Fuck me, you can fuck Slim, you can fuck Kim, you can pop pills, baby girl, don't you get bored? Wakiuliza wambia, I said so. Yo tumeanza na call like baby let go. Fresh lyrics coming off the fucking techno. And the track let the teriyaka. Ops on sleep, I said the ops on sleep. They won't have no peace. Nigga alidani nitakuja one man. Look at me, see I really did the opposite. Pull up with the gang, leave your hot block lit. I leave your hot block lit. One more time now. Pull up with the gang, leave your hot block lit. I leave your hot blood clap block lit now. Oh Lord have mercy. Last time we was lucky, I loved it. Pull up jeans, that in my last day. She gave me a best friend for my birthday. Scott day, always with the wrong things. With the Mandelas, we never relax. I told my son to be the best at whatever he does. You are a god, you are the alpha omega we trust. So anytime you go forward, you never rebust. No matter what you do, winning is a must. We used to run to school, we didn't need a bus. New and improved digital rust. Doing hard times with the crew, but it shall pass. None of these rappers know rap. Only rapper with a sing-along bass. When I'm talking, better shut your damn mouth. Motherfucker, you're so lucky you even chill around us. Yeah, but I told them for real. My little bro wanna handle him for me. I asked them to kaki tambo neko biz. Nyini mapanganga majigambo na kubich. That feeling koko mbali na gang. Juu ya shilingi nezata kubali ni genye. Dreams like cheesy, gari na fair. But nime grow niko ready kukuwa mzaya wa msek. Nili waondoa pia mi mas ni yende. Mze ali tunyona kutupiga cut na wembe. Family nigga ni na trust ya rende. Sijabadilika bado niko fuck manjege. Tulishinda umovi chochoro. Kenye litufanya makroni kikoro. Squeezy za makona ziko nomo. Na squeezy ukiniona niko solo. I said the ops on sleep. They won't have no peace. Nigga ali dani nitakuja one man. Look at me, see I really did the opposite.
DJ Blaze, the street master.
Hey, different. Fuck, I hate to stay beefing them. Nico get to steal in the end. Sin and die, but I still came in a bend. Man, I pick a side, never on defense. Man, I attack me, never on defense. I don't give a God, I was fresh. I can any bile kuko naona niko blessed. Tifanye zuzu na unafundishwa lessons. Nina makukunz wanakujana seconds. Wanachuku wanjumu tuwa unapatiwa lesson. Nilienda Kisumu ndio nitolewe mapepo. I got my niggas in the bucket. Ukitu pima tunakuzimu mesikia you bloody bastard. Real niggas wanna catch up. Fake niggas want to feature. Jia bae wanna catch. See I'm back in this. Niliambia ndugu zangu you don't walk you live. Ni wrong brand I thought I told you nigga fuck you click. We really in the street secrets of what's up and shit. Kila bezu wanga fit wanga shwari. Na kuna demi yote is to vanga shruhali. And if you ever see my brothers like you saw me. And for the last time mamangu I said I'm sorry. Cause I be shuffling hustling missy lali home. Na jaribu hati usani ni kubali joe. Ni kama mimi ni kafiri ni shamari do. Tunakushika hapa mashati kile tamari bro. She wants the wrong loving. Na muliza baby girl kona wrong happy. Ati anaitaka rondani. Na nukikisha amba katachoma ubani. Your fathers and your big brothers know by me. Nando mana mkini this battles bongangi. Na kumbuka nkiwa nobody. Life change crazy buda niko so bad. Nime pull up na whip na piga madoba. Tumepurura man tumeshinda tunajoma. Nikuzurura tu tunapiga piga makona. Kasikia fununu kuna makara wana tusorora. Now bro you amuse me but you're just a man, you're not a musician. You don't know what it takes to amuse these fans. Kukali on the gear, man, this music burns time. Hakuna vile, so the movement turns to crime. I'm not trendy, but the Louis Vuittons are fine. I'm not sure about the baby, but the girl, she mine. Man, I just hustle till we all shine. I'm on the road, missico hiding. I know the law, I'm never abiding. I saw my family members colliding. We had to sit down and smoke cannabis. The flow legend, they love it. We only spit what we've done, G. Makosa kubwa nimefanya hizi miaka nikikosa kupewa beat na jiganji. Ai, ndo natuma rambi rambi. Tu ni story funny na kwambia.
Hii ni ya wale wameshinda kambi. Unajuliza ni nani atani kamia. Na ndo maana sushikisha na waragi. Wewe bado unajichocha na mabia. Heta anaoneshwaga kidole cha kati. Alafu falai unaweza ikalia.
She wants the wrong loving. Namuliza baby girl kona wrong gapi. Ati anaitaka rondani. Nanukisha mbaka tachoma ubani. Your fathers and your big brothers know about me. Nando mana mkini this battle spongangi. Nakumbuka nkiwa nobody. Life change squeezy buda niko so bad. Nime pull up na whip na pika madoba. Tumeporora man tumeshinda tunachoma. Nikuzurora tu tunapika pika makona. Nikasikia fununu kuna makara wana tusorora.
DJ Blaze smoking something. Ooh, yeah, you fucking haters. We ain't stopping till we see heaven on earth.
Aina no mona namna, seme boro hai hai na mana. Achia no mamulana, life in the streets kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Aina no mona namna, kadinalo kadinal ni mtoto wa mama. Aina no mona namna, seme boro hai hai na mana. Achia no mamulana, life in the streets kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Aina no mona namna, kadinalo 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 mtoto wa mama.
Ati ya mzito na ni mziaji utachujwa. Best check eventually chunga. Alipa two cobras, tuna smell to plani magunga. Toto keshe njege kibroncha lizunda. I'm trying to pass my band, send me kifindia salasa. Toto keshe kucheki merit, tuna seti kongukia darasa. Kuna tu ocha, wezi ngoja do mpe, wafiange faster. 2020, wataki trouser kwa raduki angarasa. Kwa goti, bila kushow, kai Usain machozi. Wesi player, bali diva, make up kustrike a pose. GTA, Grand Prix, wrong rende pia nkikosi. Sky and I, siwa Hamilton, Valentino Rossi. Rosha, nani aploti bila kudozi. Wow, na washo, wakiwa juu, kwa third floor, na watu temeki kuhozi. Mindo simba, na kovu, so kweni suara muja, still doing flying toilet kwa hizo jua la mpya.
Aina noma na namna, seme boro hai hai na mana. Achia noma maulana, life in the streets kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Aina noma na namna, kadinalo kadinali mtoto wa mama. Aina noma na namna, seme boro hai hai na mana. Achia noma maulana, life in the streets kakiumana. Kuna siku youth wataungana, kuna siku youth wataungana. Aina noma na namna, kadinalo kadinalo kadinali mtoto wa mama.
Wataungana panye mambo.
Sipa zote kwa maulana.
Rai big kwa msando.
Iku kazana.
West East West Lando.
Wataungana.
Wataungana panye mambo.
Wataungana.
Wataungana panye mambo.
Sipa zote kwa maulana.
Rai big kwa msando.
Iku kazana.
West East West Lando.
Wataungana.
Ni le design meji hambo kwako baba. Kile inaumanga Islando haso nadra. Kinaga ubaga na filisika na utangu nianze kukufata. Hii feeling sita sahau. Sina makaundo mana nmeishi kote. Kasila na Paul milango ziliji open. Casino za tao mipango zao ni all same. Nipate ni kose ni sote mbaka ni kope. Kompe ni shuguli za dunia. Kuwa showa confess ni kupuliza gunia. Kwa wale wote walo kula na ska. Utabaki njaa mbaka siku chura za fly. Jama dog jana wetu wamepagawa. Wasichana wetu kazi wameshindwa wanagawa. Mambanga wanachinjwa wanagwaya. Jiji na mabana tukishindwaga na gava.
Aina noma na namna. Seme koro hai hai na mana. Achia noma molana. Life in the streets kakiumana. Kuna siku youth watangana. Kuna siku youth watangana.
DJ Blaze.
Vile mufanya tuye handas matire. Maniu kama pewe pampas wapime. Ambia nyash tumemuaminia basi. Lakini tukisha mpoteza kuna comeback ningine. No komena hizi kwanza catch up na zile. Ndorogeka mimi labda mkamba kwa zime. Kifuwa utipige we ni master wa kuchocha. Tunakujua we ni mwere we si gangster ya kutosha. Na ikibidi tunakuleta juu. Leo kajana ndio ifeeling in candy deja vu. Ge ukambanga mbono na niuliza maswali unatee. Kwa nyara unabaki mteja patikani kutapikwa. Iwe gas stove ama kuni. Lakini wako nja plus cho hawa kuni. So kauna jona bad pass njo kwa wahuni. Penye mbaya mbaya ngori tunasolve kwa mangumi. Na kauna ngoja chorus ndio hii. Nimejiset bila compass kwa street.
look ni fresh. Converse na jeans watu player si tu player tuko concert da shit ju. Sifati habari mini nugua news dofike hii hali ndugu kwanza nunua views. Hey, niliamini kwamba Mungu wa juu ju nilisonge japokuwa nilifungwa miguu. Check. Be careful who you beef with. I was only 9 when I was caught shoplifting. I had to check on my neighbors to stop snitching. Now I'm giving back to the neighbors and that's real shit. Mama told me I'm a pain in the neck, but that changed when I started paying the rent. My dad changed, he started playing my tracks, but I never changed cause you see the plan was to rap. Now we kick me with the finest, so I keep on, I miss you, see me na kainje. Na my celebrity Kenya who I'm Siba, wameshindwa kupea Vera na Huda Mimba. Maisha ya kuiba, tryna get to me, but busy nkiandika, see I'm tryna be a leader, got goons for no reason. Me I never leave him, ndo mana nezanga kujishasha kila region. Check. So what the fuck niggas talking about? Started this shit, now these niggas walking around tryna beef me, neza weka Glock in your mouth. Kwanza free me, cause the media's locking me out. Kwa sasa wana ni misuse, na nkikufa kesho na junta increase views. Kwa my post what I die was a nice dude, that a piece of guinea and I swear bro we miss you. Hey, but it's all fine, I had the same, so these motherfuckers talk about that too. I got my Glock 9, mama crying, haki mtoto wangu be careful. Run a man down in my Adidas shoes, alafu click clack daddy da boom. Scar did this, that, what did I do? You can never distract me and my goon. Na niko pale in the front line, I know that she love me cause they flow fine. Look at what we done did with no cosign. Na kuna kitu aneza fanya when it's your time. From today wasoro wakubali, natuwa pain na makoro ni kuban. Haijalishi what they claim for my bro, I'm still riding. And it's true what they say, I follow my crew blind. Mama say baby boy you're a blessing, mama say that I was born with a message, mama prayed I would never get arrested. Mama said but I never listened. Mama say baby boy you're a blessing, mama say that I was born with a message, mama prayed I would never get arrested. Mama said but I never listened. Mama said everything's gonna be fine, I know everything's gonna be fine. Mama said everything's gonna be fine, I know everything's gonna be fine. I should never worry, I know mama praying for me, I know everything will be fine. I should never worry now, mama praying for me now, everything will be fine. Yeah,
Alex Bye.